Khan, you killing it.
Conky. Conky. Conky master.
Do daddy me am son. Do daddy me am Khan. Do daddy me am son. Do daddy me am Khan. Do daddy me am son. Do daddy me am Khan. Do daddy me am son. Do daddy me am Khan.
Do Dubai. 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 Do Dubai.
Conky master.
Wasaliti, wasaliti. Kunywe ni kambe mpaka mlewe. Acha mawenge, acha tulewe. Sina iyana, sina kiwewe. Kibenteni, acha masawe. Ni mgonge. Uyo mgonge mta fulani. Anatokea mta fulani. Kwa mapimbi fulani fulani. Kumbe koro.
Ninataka wajibika usikuku chaku chaka. Sija meza puku chaka. Nimezama hili chaka. Napaka mate kunowa shoka. Machaka menge nimeyavuka. Chaka lako siweze vuka. Ninapata ninachotaka.
Mama ni nyoshe paka ni nyoke. Mama ni nyoshe paka ni nyoke. Mama ni nyoshe paka ni nyoke. Mama ni nyoshe paka ni nyoke.
Star.